Coast touches.
Nampenda, nampenda wewe kwa yu. Namtaka wewe kwa yu. Nampenda wewe kwa yu. Namtaka wewe kwa yu. Endo nafanya ni da, da, da. Endo nafanya ni ka, ka, ka. Endo nafanya na a. Endo nafanya ni da. Kila ukipita moyo unapita na isi unanita. Nipe yako picha nifanye yangu filter sauti yako ringtone.
Watch out.
Can you give me a number? I wanna call you later. Please accept your request, oh, or request.
I'm real love for you. I'm real care for you.
Nikubalie bas. Usinikatae. Usinibanie bas. Usinikatae.
Ha, kitu.
And I love you baby. Wewe baby kwangu kama keki tu. Ay, mina mega tu. Siku na mchana mina kula tu. Ukitoka kuoga kufuta kulimi baby. Ombi lako limetiki, kakwene siti tudamshe. Kamenona kama ndizi, yeah.
Oh yeah, oh yeah, eh, oh yeah.
Minapenda kichutama.
Oh yeah, oh yeah, eh, oh yeah.
Basi leo tutoke.
Oh yeah, oh yeah, eh, oh yeah.
Wauni, yeah.
Oh yeah, oh yeah, eh, oh yeah.
Ama gulugulu,
Takomba tena, unachutaka baby.
Ama shishamo, ama shum.
I'm real love for you. I'm real care for you. Oh, navyo kupenda ukiniona sita data. Navyo kupenda ukinkata sita kufa.
Nikubalie bas. Usinikata. Usinibanie bas.